Hey, how fast do you think I can run?
Not very fast.
Not very fast. You think I could outrun Usain Bolt? What? Why is that so funny?
It's not a we thing. That's what it's come to.
All right, what if the prize was your heart? Tell you what, I would outrun all of them. And since I'm already ahead of the pack, I plan on keeping it that way.
Babe.
Wengi wamezaliwa duniani, nataka tuminiwe nawe, nataka tuminiwe nawe. Wengi wasengenyajua waelewi, nataka tunibaki nawe, nataka tunibaki nawe. Bado nakupenda, bado nakutaka, ay, ay, ay. Bado busu lako lanipa mimi joto, ay, ay, ay. Nataka niwe nawe, tuwe tu milele. Minawe ni minawe ni minawe. Malaika, nataka niwe nawe kwenye dunia. Siku zime milele na milele nimeamua.
You have the money, I don't.
But I go to work every single day from 9 to 5. What do you do all day?
You think I'm just sitting on my laptop playing video games? I'm working, it's hard.
But where's the money?
Look, it's not as easy as your 9 to 5 job, but I'm working, all right?
Where's the money?
It will happen. Just be patient.
I'm running out of patience, man.
Tu e tu milele. Mi na we ni mi na we. Nataka niwe nawe kwenye dunia. Siku zimepita, milele na milele nimeamua. Wengi wamezaliwa duniani, nataka tuminiwe nawe, nataka tuminiwe nawe. Wacha wasengenyejua waelewi. Nataka tunibaki nawe, nataka tunibaki nawe. Bado nakupenda, bado nakutaka, ay, ay, ay. Bado busu lako lanipa mimi joto, ay, ay, ay. Nataka niwe nawe, tuwe tu milele. Nataka niwe nawe kwenye dunia. Siku zimepita, milele na milele nimeamua.
I told you I would outrun them all.
Yes, you did.
Yes, I did.
Nataka tuminiwe nawe, nataka tuminiwe nawe.